Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kubadukurikiye hirya no hino ku isi, turi live kuri Y3 akadomo radio HVOA akadomo com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nadia Tahani urimo kumfasha kugiranya iki kiganiro. Cornelius ari mu buhanga bw'ibyuma uza kudufasha kugira ngo aya majwi asohoke neza. Muri iki gihe u Rwanda n'isi byibuka ku nshuro ya 29 genocide yakorewe Abatutsi, mu bantu barokotse ku icumu haracyavugwamo ibibazo byinshi. Icyumweru cyahariwe kwibuka cyarangiye ku munsi w'ejo hibukwa abanyapolitike bashyinguwe ku rwibutso ruri ku musozi wa Rebero mu mujyi wa Kigali. Kuri inshuro nanone bibaye mu gihe benshi muri abo barokotse jenoside bavuga ko bacyugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ubukene bukabije, indwara zidakira, ubumuga, kutagira amacumbi, uhungabana n'ibindi. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda iherutse gutangaza ko umuntu umwe muri babiri barokotse jenoside yakorewe Abatutsi abafite indwara imwe cyangwa nyinshi zo mu mutwe. Bamwe mu bacitse ku icumu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko muri ibihe byo kwibuka bahura n'ihungabana kurusha indi minsi. Hari n'abavuga ko ubukene buriho muri iki gihe nabwo buri mu bibongerera ihungabana. Mu kiganiro muri Sanga cya none twatumiye Bwana Naftali Ahishakiye. Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Ibuka urengera inyungu z'abarokotse jenoside. Aradufasha gusubiza bimwe mu bibazo mwibaza n'icyo umuryango Ibuka ukora mu gufasha gukemura bimwe mu bibazo abarokotse jenoside bagihura nabyo. Bwana Naftali Ahishakiye, ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Urakoze nawe kuba watukuboneye akanya muri iki gihe mu Rwanda no ku isi bibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe Abatutsi kandi turabihanganisha.
Murakoze kandi nanone mukomeye.
Urakoze cyane Bwana Ahishakiye. Abantu benshi umuryango Ibuka ababa mu Rwanda n'ahandi bashobora kuba bawuzi, ariko abakurikira Ijwi rya Amerika batuye hirya no hino ku isi, mu Burundi, muri Kongo n'ahandi batwumva, gerageza mu magambo make cyane usobanure uyu muryango Ibuka wavutse ryari, warufite intego zihe uvuka.
Murakoze cyane. Umuryango Ibuka ni umuryango wavutse mu kwezi kwa 12/1995 nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Uvuka kugira ngo urengere inyungu z'abarokotse jenoside, kugira ngo ubabere ijwi, kugira ngo winjire mu rugamba rwo guharanira ubutabera, uharanire imibereho y'abari bamaze kurokoka jenoside, ariko kandi ubungabunge n'ibimenyetso bya jenoside kugira ngo ufashe abanyarwanda n'abatuye isi mu rwego rwo kwibuka hanyuma ukaba ari n'umuryango wavutse kugira ngo ukore ubuvugizi ku bibazo bya genocide, ariko intego nyamukuru ikaba kurwanya genocide kugira ngo itazongera ukundi, haba mu Rwanda no hanze ya
Hanyuma usubije amaso inyuma imyaka 29 ishize, izo ntego ziracyari zo, muracyazikomeje cyangwa se hari izindi ntego mwagiye mwongeramo ukurikije uko ibihe byagiye bihinduka?
Murakoze cyane. Izo ntego zose ziracyakenewe, ziracyafite ireme, kuko kurwanya genocide ni uguhozaho. Imibereho myiza y'abarokotse, nubwo hari byinshi byakozwe, ni ngombwa guhozaho kuko hari ibibazo bikigaragara. Ubutabera ni ngombwa, nubwo hari igice kinini cya cy'ubutabera bwatanzwe, ariko hirya no hino ku isi mu bihugu hari abakoze genocide bataratabwa muri yombi, ku buryo nabwo ntabwo abantu bareba ku ruhande. Ni ikintu abantu bagishyize ku mutima, ndetse no gukurikirana ubutabera bwagiye butangwa uko ibihano birangizwa, kuko hirya no hino usanga hari igihe abantu bagenda bashaka kugabanyiriza ibihano bari barahaye abakoze ibyaha bya genocide n'ibindi byaha bifitanye isano na genocide nk'ingengabitekerezo yayo. Ibyo byose birasaba guhozaho. Ikindi, nubwo hari byinshi byagezweho nanone mu rwego rwo kubungabunga, kubika no kwibuka, kubungabunga ibimenyetso bya genocide, nabyo ni akazi katoroshye, akazi gahoraho, nabyo abantu ibuka iracyabikoraho. Ariko hari n'ibindi bigenda bishyirwamo imbaraga, nko gushyira imbaraga nanone mu komora abarokotse genocide ibikomere, kongera imbaraga mu guhangana n'ihungabana rishingiye ku buremere rigaragaza. Ibyo byose ni bishya abantu bagenda bongeramo bakora, kugira ngo abanyamuryango barusheho gutera imbere mu buryo bukwiye.
Hanyuma Bwana Ahishakiye, gerageza mu magambo make cyane utubwire uko urwo rugendo rumeze, uko rwari rumeze kuva 94 kugeza ubu mu 2023.
Ni urugendo rutari rworoshye habe na mba, kuko abarokotse genocide yakorewe Abatutsi, usibye kubura ababo, ubuzima bw'abarenze miliyoni abarenze miliyoni bakicwa, ariko n'ibyabo birazwi, ibyabo byari byibwe, byasahuwe, amatungo yishwe, ku buryo genocide yatwaye ubuzima bw'abantu ariko n'abasigaye icyo si giherero byari bigoye kwiyubaka. Abantu nta cumbi bagiraga, gusa amahirwe twagize Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda yatubaye hafi kuva 94 kugeza uyu munsi. Ikintu gikomeye ni umutekano wagarutse mu gihugu, umuntu akumva afite icyizere cyo kubaho, akumva ikintu atekereje gukora cyaramba cyarama, umuntu akumva uko imyaka ishyira indi gataha akagenda agira icyanga cy'ubuzima, aryoherwa n'ubuzima, yumva kubaho ari ibintu bikwiriye. Ariko kandi n'uburyo bwo kugenda Leta ifasha abantu mu bibazo byari ingutu nk'ibibazo by'amacumbi, abacitse ku icumu, imiryango itaragiraga icumbi yarabibonye imyinshi, igera hafi cyangwa isaga gato 30,000 yabonye icumbi. Abarenze umubare utari mutoya w'urubyiruko rwari rukeneye gusubizwa mu ishuri kuko rutashoboraga kubona undi warurihira amafaranga y'ishuri, babonye ubushobozi bahawe na Leta irabarihira, ku buryo abantu bagiye biyubaka ibyiciro bitandukanye. Abantu bari bafite ibikomere byo ku mubiri, ibikomere byo ku mutima, uburwayi butandukanye, abadafite ubushobozi bwo kwivuza Leta irabavuza, ariko nibindi izindi ngamba leta yagiye ishyiraho kimwe no ku bandi banyarwanda bose zigamije gukura abantu mu bukene mu bwigunge harimo nka gahunda ya girinka harimo nka gahunda y'imishinga iciriritse ifasha abantu izo gahunda zose zagiye zifasha abarokotse jenoside ku buryo uyu munsi nubwo rwari urugendo rutoroshye ariko ukurikije imbaraga leta yashyizemo mu kubungabunga imibereho y'abarokotse jenoside niyo mpamvu uyu munsi abantu bahagaze bakomeye abantu bagiye biyubaka ku kigero gishimishije.
Hari uwakwibaza ku kibazo kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, umuntu akaba yavuga ko izo ari inshingano za leta kandi imibereho myiza ireba abantu bose muri rusange. Nk'ibibazo by'ingutu wavuga ko musigaranye cyane cyane bireba abarokotse jenoside ni nk'ibi?
Murakoze cyane. Ikibazo gikomeye uyu munsi abantu bakeneye gushyiramo imbaraga nyinshi ni ikibazo kijyanye n'ihungabana. Ikibazo kijyanye n'ihungabana kiragaragara cyane, ariko kandi kikaba ari n'ikibazo kiba intandaro y'ibindi bibazo byinshi. Ni nayo mpamvu ari ikibazo gikwiye gukemuka cyangwa se abantu ingamba zikanoga kurushaho zo guhangana nacyo, kuko umuntu ufite ibimenyetso cyangwa se ufite ihungabana biragora ko yagira imbaraga zo gukora ibindi bintu bimuteza imbere. Ihungabana rishobora kukuganisha mu bukene, biragora ko umuntu yajya ku ntebe y'ishuri ngo yige igihe yibasiwe n'ihungabana n'ibindi n'ibindi, ku buryo ihungabana riza ku isonga ry'ibibazo biremereye. Ikindi rero twavuga nk'ikibazo kigaragara ni ikibazo cy'ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo usanga ikigaragara mu by'ukuri hashyizwemo imbaraga nyinshi ku rwego rwa leta, ku rwego rwa leta mu guhashya, mu guhangana n'ikibazo cy'ingengabitekerezo, ariko iracyagaragara. Iyo urengereye imbaraga zimaze gushyirwamo muri iyi myaka 29, nubwo imibare yagenda igabanuka, ariko ubundi birababaje kubona hakigaragara ingengabitekerezo haba imbere mu gihugu no hanze. Naho ni ugukomeza abantu bagakora ubuvugizi, abantu bagahuza imbaraga kugira ngo ingengabitekerezo irangire burundu cyangwa ikomeze igabanuke cyane igana kuri zeru. Ibindi bibazo bikiriho ni ibyo bibazo by'imibereho, abantu bake bubakiwe amazu ku ikubitiro mbere, ubushobozi butaraboneka, uburyo bwo gukurikirana ibikorwa butaranoga, amazu uyu munsi akaba ashaje. Ariko nanone icyo dushima ni ingamba zihari ubu hirya no hino mu gihugu, leta irimo kugenda isanira inzu, ku buryo nacyo ni ikibazo tubona mu gihe gitoya kizaba cyasubijwe burundu.
Bwana Naftari, akabazo ka nyuma mbere y'uko mfungura amatelefoni kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi nabo bagire icyo bakubaza kuri icyo kibazo kijyanye n'ihungabana. Hari umwe mu bakozi muri RBC wavuganye n'ijwi rya Amerika avuga ko icyo ari ikibazo gikomeye cyane ku buryo kinibasira bamwe mu bantu batari bariho igihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo kibazo namwe murakibona?
Icyo kibazo turakibona muri statistics cyangwa se imibare y'abahungabana n'abo dufasha. Dusangamo n'abana bavutse nyuma ya jenoside, kubera ibiganiro bagirana n'ababyeyi, uko bakurikirana amateka y'iki gihugu, hari aho bigera ugasanga bibaremerera. Ariko hari n'igihe abahanga uko batubwira no muri jene zacu, umubyeyi ashobora mu byo atanga, mu byo aha uwabyaye, ashobora gushyiramo matroma tuvuga yuko ashobora gukora iyo transfer ashobora kuyitanga wenda ku kigero kitari kinini ariko birashoboka ku buryo rero nabo dufatira ingamba zo gufasha n'uru rubyiruko abana bavutse nyuma ya Jenoside nabo tubatekerezaho kandi turabafasha.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edirwema. Aho uyu munsi umutumirwa wacu ari bwana Naftal Ahishakiye, uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Ibuka urengera inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, aho arimo kudufasha gusubiza bimwe mu bibazo mushobora kuba mwibaza, ahanini byibasiye abarokotse ku icumu. Kuri telefoni mfite Idrissa Bakungu wiriwe neza.
Murakoze cyane Idigwema.
Muri hehe?
Murakoze cyane Miririyani, Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe.
Ndagushimiye ko watumiye umutumirwa. Kandi turanamukunda cyane.
Ikibazo.
Ndagushimiye cyane. Ni ukuvuga ngo nongera nkashimira umuryango wa FPR wadukuye mu kangarutete. Nanashima perezida wacu ko yadukuye ahantu hakomeye cyane. Abashimishijwe n'ibyo Ibuka yadukoreye, yadusubije kongera kuba kugira abantu. Nyine ni ukuvuga ngo twariyubatse, bamwe bariga, abandi babona akazi, tuvuge ubu turiho neza nta kibazo, usibye ikibazo tumwe na tumwe turi mu gihugu, ubukene, inzara, ariko birago bidutera ubwoba. Twebwe urubyiruko duharaniye no kwiteza imbere, tugakora tukabona ubuzima, tugatanga indero nziza ku bana bazadukomokaho natwe kugira ngo twiteze imbere. Ni ukuvuga ngo nabashimye umuryango wa Ibuka, waradukoreye cyane, waradukoreye, mbahaye n'icyubahiro cyane, mwarakoze. Njyewe mbahaye icyubahiro pe ku mutima wanjye, kubera mwadusubije ijambo twe twarabuze, mwadusubije ubuntu twe twarabuze. Muri make njyewe ndanyuzwe, kandi nkabashimye ko na Leta yacu y'ubumwe ko yadushyize hamwe na nzangano tugihari, twese twabaye umwe, ni ubumwe bw'Abanyarwanda nyine dushaka twebwe urubyiruko kugira duteze igihugu cyacu imbere.
Urakoze cyane Idrissa Bakungu, nibaza ko byinshi byari ibitekerezo. Bwana Ahishakiye, hari ibyo mwebwe ubwanyu mukora, hari gahunda mba muteganya zigamije gufasha abarokotse Jenoside, ariko nanone hari ibyo na Leta ikora kugira ngo mudasanga mukora ibintu bimwe, cyane cyane byose bishobora kuba bigamije gufasha baba Abanyarwanda ndetse n'abarokotse Jenoside, mu bitandukanya gute?
Murakoze cyane. Ibyinshi, ibibazo byinshi by'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bikemurwa na Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda. Biranumvikana, ifite hari ubushobozi, ariko ikirenze kuri ibyo hari n'ubushake, hakorwa byinshi rero. Ariko icyiza gituma tudashobora kugira kubusanya ni uko turafatanya mu bikorwa byose. Dushobora kwicara mu midugudu aho dutuye, mu mirenge abantu batuyemo, inzego z'ubuyobozi bwite bwa Leta n'inzego za Ibuka, abantu bagafatanya bakareba ni bande barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi badafite icumbi, ni bande bakeneye inkunga y'ingoboka, ni bande bakeneye guhabwa inka muri gahunda ya Girinka, ni bande bakeneye kuba bafite ubushobozi waha amafaranga make bakaba bakora umushinga bakiteza imbere. Ibyo byose turabikorana, kuko rero iyo lisite ibihari n'igihe Ibuka nayo binyuze ku bandi bafatanyabikorwa ibonye ubushobozi, ihera kuri rwa rutonde isanzwe iziranyeho n'inzego z'ubuyobozi, igakemura ibyo bibazo niyo mpamvu na duplication na kuba abantu bagonganira ku muntu bahurira ku muntu tuba dukorana umunsi ku wundi nta kibazo gishobora kuvuka.
Ikindi wigeze gukomozaho mu nshingano mufite ni ukugerageza kubungabunga amateka ya jenoside. Gerageza ubirambure gato ku muntu udasobanukiwe n'uburyo mubungabunga ayo mateka, mubikora gute? Ese ni mu nzibutso, ni mu bitabo, bigenda gute?
Kubungabunga amateka ya jenoside icya mbere nuko icyambere gikorwa no kubona uwo mwanya wo kuganira n'abanyarwanda n'abanyamahanga, kuganira n'urubyiruko ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi, nibura abantu bakayabungabunga mu buryo bwa mbere mu mvugo, abantu bakagenda bayahererekanya, abantu bakayamenya uko ari. Icya kabiri ni ugufatanya n'inzego z'ubuyobozi kubungabunga inzibutso z'abazize jenoside yakorewe abatutsi, harimo no gushakisha imibiri itaraboneka igashyingurwa mu cyubahiro. Ibyo ngibyo turabikora dufatanyije n'inzego z'ubuyobozi. Ikindi ni gufasha urubyiruko kurushishikariza abanyarwanda n'abanyamahanga kwandika amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Ubu hamaze kwandikwa ibitabo byinshi kandi n'abanyarwanda ubu bamaze rwose gushyira imbaraga mu kwandika no gusohorera ibitabo, by'umwihariko muri iyi minsi ubona ko hari n'urubyiruko rugenda rushyira imbaraga mu kwandika ibi bitabo kuri jenoside yakorewe abatutsi uko bishobotse. Ariko kandi umuryango Ibuka mu buryo bwihariye urimo mu gukusanya hashize iminsi ukora ku mushinga wo kwegeranya inyandiko kuri jenoside yakorewe abatutsi. Hari inyandiko nyinshi zakusanijwe ariko n'ubu bikaba bigikomeza. Ni umushinga twakoranye dufatanyamo n'igihugu cy'Ubufaransa, hari Memorial de la Shoah tubikoranaho, ariko hakaba hari n'umushinga tugiye gukorana na ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda. Ariko kandi hakazaba ubu ngubu tukaba dushyira n'imbaraga mu gufata ubuhamya bw'abarokotse jenoside, cyane cyane abageze mu zabukuru, kugira ngo ejo bundi ayo mateka atazatakara, umuntu atazajya arangiza urugendo rwe hano ku isi n'amateka ye akajyana nayo, kandi ari amateka azafasha abanyarwanda n'abanyamahanga. Ibyo rero tuzakomeza kugenda tubyagura, ndetse hazagire n'ibyo abantu bazajya batoranya bashobora gushyira mu buryo bw'ikoranabuhanga, abantu bashobora gushyira kuri murandasi, bikaba byafasha abashakashatsi n'abandi bafite ubushake bwo gukora cyangwa gusohora inyandiko kuri jenoside yakorewe abatutsi.
Urakoze cyane. Icyo kijyanye n'amateka turongera tukigarukaho, ariko reka mfate Innocent w'Imana. Wirwe neza Innocent, uranyumva? Uri hehe?
Mukanyorosha mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cya
kibazo hatwinterano
yego
kino gora bahitanwe n'ikibazo cya jenoside, numvise yuko bavutse kubahura n'ingaruka mbi bagahura n'indwara nyinshi. Kino ubona boce mu mashyirahamwe bakingunganya nk'ikintu mu Burundi cyakenze abahutse ku rugamba bakiyungunganya bakaca mu mashyirahamwe, nimba leta yabahaye amamituwere canke yari yemereye kubavuza ikaca yabavuza mukabo bari mu dushyirahamwe yuko two kwiyungunganya, hama nabo bakaca baratera imbere bakaca barabafasha nabo nyene basi yuko bafite turode bariko biyungunganya.
Urakoze inosa kuri ibyo bitekerezo byawe. Reka mfate na Frederic wiriwe.
So neza Thomas
yadirwema uri he?
Yadirwema murambabari
nta kibazo.
Bo ni kwa Frederic Sarpongo iburega nk'isanzwe mu karere ka Rurimi Majyaruguru y'u Rwanda. Nkaba nagira ngo ngire icyo mvuga kuri iki kiganiro muri sanga duteguriye none.
Yego.
Mu by'ukuri Leta y'u Rwanda ntako itagize nibyo igire bimwe na bimwe igarura mu murongo cyane. Dushima uruhare rwayo yagize ko nta mugenzi wa burega ubona ko abari baragize ibyo bibazo byo guhura n'ingaruka zimwe zatewe twasigiwe abwirabwa mu rwakoze mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane jenoside yakorewe Abatutsi. Umurenge wa Burega mu by'ukuri by'umwihariko nk'aho mvuka kandi mbibona kabisa amazu yarubatswe kugira ngo batuzwe heza kandi abafite ikibazo bagerageza kuvuzwa. Tukaba twizera ko no mu gihugu hose ariko byakabaye bimeze kuko ibikomere yabasigiye na Leta iba ibatereranye wasanga ari ibibazo. Ariko turashimira uburyo kinize Leta y'u Rwanda igerageza kubitaho kugira ngo nize kuri icyizere cy'ejo hazaza. Kandi nk'abanyarwanda twimakaza ubunyarwanda kandi ntabwo twabatererana. Ni ukuri yabarabahwe n'ubumuga ni ukuri ntabwo byari byoroshye ariko nshima ko Leta yacu ari ikikora mu rwego rwo kugira ngo bakore umutima nabo babe mu Rwanda bisangemo. Cyane ko ibyabaye nta ruhare babigizemo ahubwo ari amahano yagwiriye u Rwanda. Mu by'ukuri tugashima uruhare Leta y'u Rwanda igira mu kugira ngo abarokotse jenoside bongere babeho neza bisange mu Rwanda.
Urakoze cyane Frederic na Inosa. Bwana Naftali, byinshi byari ibitekerezo, sinzi niba hari icyo wifuza kongeraho hanyuma tugakomeza.
Ndumva byari ibitekerezo nta kibazo kirimo kandi ndabashimira ko bakurikiranye ikiganiro, ndabashimira n'ibitekerezo batanze.
Muri ibyo wari uvuzeho bijyanye no kwandika ku byabaye mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, murimo gushishikariza abantu hirya no hino kugira kwandika ku mateka banyuzemo, ariko hamaze iminsi nanone hagaragaza n'urundi ruhande narwo rwandika ayo mateka. Ibyo mwebwe nkayibuka mubivuga hiki?
Dukwandika amateka murashaka kuvuga abayagoreka batayandika nk'uko ameze?
Ibyo ni byo nashaka kuvuga.
Icyo mushaka kuvuga?
Yego.
Okay. Murakoze cyane. Nibyo kuva jenoside yakorewe Abatutsi yahagarikwa n'ingabo za FPR Inkotanyi, ni ibintu bisanzwe abategura jenoside aho bava hose bakagera bategura jenoside bagategura, ariko ntibasiga no gutegura kuyihakana. Kuva rero jenoside yakorewe Abatutsi yahagarikwa, twabonye abantu, ibyiciro by'abantu, amatsinda y'abantu ashyira imbaraga mu kuyihakana. Abanyarwanda benshi muri bo ni abakuze bakoze jenoside hano mu Rwanda, bajya mu bihugu by'amahanga, bagiye bandika haba inyandiko haba mu mvugo bayihakana. Ariko dushima yuko mu by'ukuri kugeza uyu munsi isi imaze kumenya ukuri, isi ifite ukuri. Ariko nubwo bataratanga bagerageza kureba abo bayobya, ni nayo mpamvu tuvuga ngo abantu nibashyire imbaraga mu kugaragaza ukuri mu kwandika amateka kuri jenoside, kugira ngo n'aba bakeya bakigaragara bapfobya bahakana nabo bacike intege igihe kizagere batsindwe burundu. Niyo mpamvu abantu bafata umwanya bakigisha urubyiruko bakarusobanurira rukagira ukuri guhagije kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Niyo mpamvu abantu bandika, ariko ni nayo mpamvu dushishikariza n'urubyiruko ni ibyaha by'ingengabitekerezo bikorerwa kuri za murandasi yuko nabyo abantu bashyira imbaraga mu kubirwanya. Ariko nabo ngabo bakirangwa n'iyo mitekerereze n'iyo migirire bakirangwa n'ingengabitekerezo ya genocide ko bakwiye kuyireka kuko ntacyo bibamariye ariko rebye hirya no hino n'ibihugu hari ibihugu byinshi bifite mu mategeko yabyo guhana ibyaha by'ingengabitekerezo ejo bundi rero bazabikomeza bashyikirizwa inkiko baburanisha
Bwana Naftali hari abandi batwandikiye nanone bibaza ku bumwe mu muryango wa Ibuka aho bamwe bavuga ko hari imwe mu miryango irimo kugenda nayo ivuka muri iki gihe nayo ahanini igizwe n'abantu barokotse genocide abo ngabo bakabashinja ko mwebwe mushobora kuba mukorana na leta aho kugira ngo murebere inyungu z'abarokotse genocide ahubwo mukorana na leta bagahitamo gushinga indi miryango nayo igizwe n'abantu barokotse genocide ibyo bintu mubivuga iki kuba bashinja ko mudakorera inyungu z'abarokotse ahubwo mukorera leta
murakoze ntekereza yuko ibyo iyo abantu bakibivuga uhita wumva aho bahagaze uhita wumva ko n'abantu ku giti cyabo cyangwa se abantu bihuje ariko bayobye bavuye mu murongo ukwiriye kuko ntabwo waba uvuga ko uharanira inyungu z'abarokotse genocide yakorewe abatutsi hanyuma ngo ureke gukorana na leta kuko ntabwo twavuga ko tunaziharanira kurenza leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ifite iyoborwa n'umuryango FPR inkotanyi wahagaritse genocide yakorerwaga abatutsi muri 1994 leta ikagira uruhare rukomeye mu gusana imitima y'abanyarwanda mu gusana imitima yari ishenjaguwe y'abarokotse genocide mu kubaha kimwe cyose nk'uko nari nabivuze haba amacumbi haba mu burezi haba mu buvuzi haba mu mibereho leta ikabashyira ku mutima igaharanira imibereho yabo byonyine kumva umuntu utekereza akanenda yuko Ibuka ikorana na leta bigaragaza yuko uwo muntu atari mu murongo mwiza uwo muntu afite ibindi agamije bigaragaza yuko nta jwi ry'uwacitse ku icumu afite ariko bikanagaragaza yuko nta butumwa bwe afite n'abantu bakwiye kwicara bagatekereza bakagarura umutima wabo mu nzira ikwiriye igihe cyose baba bari mu murongo mwiza wo gushyigikira uwarokotse wo gushyigikira ibikorwa leta ikorera abarokotse genocide nta muntu wabaheza ariko iyo abantu batandukiriye bakabaho banyega bakaba indashima bakagera n'aho bahakana n'ibyo bakorewe ibyakorewe imiryango yabo ibyo leta yabafashije biba bigoye ko uwo muntu mu by'ukuri ni ukubeshya ni ukuyobya uburari nta nubwo yakubwira ngo yashinze ishyirahamwe rigira uwarokotse genocide rigira icyo rimarira icyo ari cyo cyose
birababaza kubona abantu nk'abo babavamo bagatangiza imiryango yitirwa abarokotse genocide mwebwe
ntabwo ubundi ntabwo bikwiriye ni nk'uko nabivugaga iyo urebye urugendo dukoze muri iyi myaka 29 uburyo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yabaye hasi abarokotse genocide uburyo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yubatse iki gihugu igakivangura n'amacakubiri ayo ari yo yose igatanga amahirwe angana ku banyarwanda bose birababaje iyo ubona umuntu nyine umuntu ukwiye kuba afite ku mutima yemera ibyo yakorewe ukabona niwe uyobye akajya kubeshya akajya kuvuga ibidakwiriye ibyo ngibyo ntawe bitababaza kubona umuntu ukwiye kubashima ahitamo kubenda shima.
Radio Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefoni, dufite kandi na Mugisha Jean. Wirwe neza?
Wirwe neza.
Uri hehe?
Mpagaze mu gihugu cya Zambia i Lusaka.
Ni amahoro?
Ni amahoro, turashima.
Ikibazo cyawe?
Yego, njye ngira gisa n'ikibazo, nkongera nkagira n'igitekerezo. Nabonye ati abashyitse ku icumu na ebernasiye ati ko bafite ibibazo bitandukanye bijyanye n'imibereho. Muganga abaza nti leta bivuze umwaka ugira 2029 habaye ubwo bubisha, ariko niko kireta ititaye abo bantu kugezaho haba iki gihe. Hoho leta ikigiri nyabakeye maze kwa kugira abantu ibona ko abantu batashyikiye nabo. Ikindi nacyo nimba haba abashyikirize ibyo bintu, abashyikirize ibitigiri ati agace ababo ntibitayeho bakirikana ibitigiri biboneka ko abantu batitaweho, nicyo babo bantu baba yavuze cyane ni abantu bavuga badafite ibyo bashimyeho kandi byemeza.
Urashaka kuvuga kubaza ibitigiri bijyanye n'abo bantu badahabwa ibyo bakwiye kuba bahabwa?
Batashyigikiye mu bijyanye n'ubuzima n'amacumbi yabo.
Ego, hanyuma intererano wari uvuze nayo?
Intererano ni uko leta yabandanye yita abo bantu nimba ari byo, nimba atari byo naho bakagerageza kugira abandi bantu nabo nyine bavuga yuko batashyigikiye bakerekana icyo by'ukuri ko ibyo bavuga ari byo, atari byo naho bakagira bakagira.
Urakoze Jean Mugisha. Bwana Naftali Mugisha aribaza niba hari imibare mufite y'abantu barokotse genocide ahanini bacyugarijwe n'ibibazo. Hari ibyo twahe twavuzemo ibibazo bijyanye n'ubukene bukabije, indwara zidakira, ubumuga, kutagira amacumbi n'ibindi. Ese zaba ari intege nke za leta cyangwa se ni ibibazo muri rusange abanyarwanda bose bahura nabyo? Hari umwihariko abacitse ku icumu bafite kuri ibyo bibazo?
Murakoze. Ibibazo byihariye ku barokotse jenoside, hari indwara birumvikana, hari indwara zikomoka no kuri ako gahinda abantu batewe na jenoside. Nubwo leta ikora byinshi kugira ngo abantu bashobore ku ibibazo bikemuke, ariko nk'ibyo ngibyo usanga bigihari. Ushobora kureba usanga hari abagira ibibazo by'indwara z'ubuhumekero, diyabete, indwayi bw'umutima n'izindi ndwara abahanga mu by'ubuzima bemeza yuko ari indwara zifitanye isano, zifite aho zihuriye n'ihungabana. Izo ngizo birumvikana ni zishobora kugaragara ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi kurenza abandi. Ibindi ni ibyo bijyanye n'amacumbi. Mu by'ukuri nta ibibazo navuga ko ari bishyashya. Ibibazo byinshi ni ibyo biba bisanzwe ari amacumbi, kandi ushobora kubona umuntu washoboraga kwirwanaho mu myaka icumi ya nyuma ya jenoside, 15, ariko nyuma akagenda agira intege nke. Ndashaka kuvuga ababyeyi bagizwe incike na jenoside yakorewe abatutsi, aho usanga jenoside yakorewe abatutsi ihagarikwa yari umuntu ufite imbaraga ushobora kwitunga, ariko uyu munsi akaba adashobora kwibeshaho, bigasaba yuko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda imufasha ikamuba hafi, ari nacyo gituma hagiye hubakwa ibi bigo bagiye bahurizwamo abafite intege nke kurusha abandi bagafashwa. Ibyo ngibyo usanga nko mu muco wacu ubusanzwe aho batandukaniye n'abandi nkuko abandi ufite abana ashobora gushajishirizwa mu muryango w'abana be ariko abandi ni ngombwa yuko leta ibitaho kuko leta yabifashe mu nshingano guherekeza aba babyeyi kugeza ubwo bavuye ku isi.
Aho babyeyi bangana bate
murakoze abo babyeyi na babyeyi bagera hafi ku gihumbi ariko harababa bagikanyakanya bagifite akabaraga ntabwo no muri biriya bigo nta muntu bashobora gutwarayo ku ngufu n'ukuganirizwa byagaragara yuko umuntu abyemera kandi koko ubufasha akeneye adashobora kubuhererwa muri kominote aho atuye uwo mubyeyi akaba yajyanwa muri izo santere. Muri ibyo bigoho harimo ababyeyi bagera kuri 230 abandi baracyari muri kominote ushobora kugira icyo yifasha ufite umuturanyi umufasha ariko yabibuka yaba ajega yaba inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta abantu baba bakurikirana imibereho yabo uko babona bakeneye kujyanwa muri ziriya nzu z'amasaziro bakajyanwayo cyane ko impamvu tunabajyanayo n'impamvu ziriya nzu zubatswe n'uko abantu bageze mu zabukuru usanga ari abantu barwaragurika bakenera guhura n'abaganga kenshi hanyuma n'imibereho yabo ugasanga akeneye umuntu umwitaho umunsi ku wundi ku buryo utavuga ngo uzamuha amafaranga bibe bihagije biba bikeneye yuko buri kintu cyose ukimukorera. Niyo mpamvu bagerageza guhurizwa hano.
Hanyuma se muri icyo gihe ntibashobora guhura na cya kibazo cy'ihungabana nanone cyangwa se ibindi bibazo bishingiye ku ndwara zo mu mutwe ahanini babitewe n'icyo umuntu yakwita ubwigunge cyane cyane ko muri kamere y'abanyarwanda bamenyereye kubaho mu miryango.
Murakoze. Iyo ababa muri biriya bigo ntibishoboka ko bagira ubwigunge kandi bagiye batanga n'ubuhamya wareba n'imibereho yabo ugasanga mu by'ukuri yarahindutse mu buryo bwiza kandi bukomeye. Iyo bageze hamwe usanga barahura bakaganira bakaba bafite hari abakozi babitaho hari ababashinzwe bafite ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hari abantu bashobora kubaha ubuvuzi bw'ibanze igihe bagize ikibazo n'uburyo buhagije bwo kuba babajyana kwa muganga byihuse mu gihe hari ugaragaye yuko afite ikibazo cy'uburwayi. Abandi rero iyo bakiri muri kominote bagituye mu midugudu yabo mu tugari twabo inzego z'ubuyobozi ndetse n'inzego za ibuka tusaba abaturanyi kubaba hafi bakabaganiriza no gukemura utubazo tw'ibanze dushobora gukemurwa n'abaturanyi turimo nk'ibibazo by'umutekano cyane cyane umutekano w'umutungo we niba hari ibyo yejeje abantu bakamufasha kubikurikirana n'imitungo ye ishobora kuba iri mu murima abantu bakamufasha ikabona umutekano usanga nta kibazo mu by'ukuri gihari.
Urakoze cyane kuri telefoni. Reka dufate Nyandwi wiriwe neza. Nyandwi uranyumva?
Ndabumva.
Uri hehe?
Ndi mu Kayanza mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nashaka kubaza ni icyo kijyanye n'abo bantu ba izo nshyishyi za jenoside. Ibyo byose ni guverinoma irafise uburyo yabiteguye abo bantu yategereza kubakurikirana kubera burya umuntu yacitse ku icyo umurumva aba afise umubabaro mwinshi mu mutima ari nacyo gituma guverinoma ategeza gushyira hakayo kugirira abe abo bantu kugirira ibagume hafi mu ncamake.
Urakoze Nyandwi, icyo cyari gitekerezo cya Nyandwi, arakoze cyane. Bwana Naftali ahishakiye guma ku murongo gatoya, reka dufate akaruhuko gatoya k'amasegonda make cyane, hanyuma tugaruke dukomeza ikiganiro tugana ku musozo wacyo.
Igira hirya ariko mata n'inyegera ariko abanyabugonge ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumurwa mana
shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiyo bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi Mwite guri wakani muka yuzgaho na
La Benevolencia Grola.
Ikiganiro Combo Taxi tubibutse ko tukibagezaho buri wa gatandatu ku isaha ya saa 12 nyuma hagati y'amakuru yacu. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema, umutumirwa wacu ni bwana Naftali Ahishakiye, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Ibuka urengera inyungu z'abarokotse genocide. Turimo turaganira kuri bimwe mu bibazo abarokotse genocide bagihura nabyo nyuma y'imyaka 29 genocide yakorewe abatutsi ibaye mu gihugu cy'u Rwanda. Bwana Naftali, icyumweru cyo kwibuka cyarangiranye n'umunsi wejo, ariko mu Rwanda bizwi ko kwibuka bimara iminsi ijana kugeza mu kwezi kwa 7. Nyuma y'iki cyumweru hakurikira iki?
Murakoze, nk'uko mubivuze, iki ni icyumweru cyo kwibuka cyasojwe ejo, ariko nk'uko no mu butumwa bw'umushyitsi mukuru perezida wa sena ku irebero yabivuze, ibikorwa byo kwibuka birakomeza muri iyi minsi ijana, ni nako amabwiriza ya Minubumwe abiteganya kugeza ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 7. Ni bikorwa rero ubu n'uyu munsi hari aho byabaye n'ejo hari aho bizaba, buri munsi hari abantu babaga bicwaga ku buryo umunsi ku wundi abantu baribuka, abantu bakibuka bari hamwe bagafatanya n'inzego z'ubuyobozi kwibuka genocide yakorewe abatutsi. Ariko hirya no hino mu gihugu ugasanga n'imiryango, umugabo, umugore n'abana bakagira akanya bakajya ku rwibutso bakunamira ababo bakagera bakibukiranya ku mateka. Ni ibintu rero, ni igikorwa kizakomeza kandi ni igikorwa kiba kirimo imbaraga nyinshi, gikurikiranwa n'inzego z'ubuyobozi. N'iyi miryango y'abarokotse genocide turakomeza tugahuza imbaraga, ni igikorwa rero kizakomeza kugenda neza.
Hanyuma muri ibi bihe byo kwibuka twagiye twumva amakuru atandukanye, cyane cyane arimo ibikorwa by'urugomo hamwe na hamwe ubwicanyi, ibibazo hari uburyo mubona byiyongera muri iki gihe cyo kwibuka aho habaho kwibasira abarokotse genocide?
Murakoze, mu by'ukuri ibibazo by'ingengabitekerezo ni ibibazo bishingiye ku bantu bagifite ingengabitekerezo ya genocide ni ibibazo rero bihoraho, ariko mu buryo bwihariye bikunda kugaragara muri ibi bihe byo kwibuka, mu myiteguro yo kwibuka mu kwezi kwa 3 no mu gihe cyo kwibuka. Nibwo usanga ibyo bikorwa byibasira abarokotse genocide bishingiye ku magambo cyangwa se mu bundi buryo bwa rwo bwose bashobora gupfobyamo genocide cyangwa mu bundi buryo bwa rwo bwose ingengabitekerezo ishobora kugaragariramo mu by'ukuri ni ibintu bigenda bigabanuka ku kigero gishimishije bigenda bigabanuka umwaka ku wundi ariko nkuko nigeze kubivuga nubwo hasigara haboneka urugero rumwe ku mwaka byaba bibabaje kuko urebye imbaraga leta yashyize mu guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside urebye inyigisho zitangwa kuva ku midugudu kugera ku rwego rw'igihugu ntabwo nta munyarwanda uraha mu gihugu ukwiye kuba akirangwaho iyo ngengabitekerezo wenda twakabaye duhangana cyangwa se tuvuga ngo ingengabitekerezo isigaranye n'abantu badashobora kubona izo nyigisho ku buryo bworoshye cyangwa se banangiye imitima yabo ku buryo badashaka kumva ukuri nk'aba bo mu mitwe ya FDLR n'abandi imitima yabo bayigize rutumva
kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika Innocent Mugisha wiriwe neza
wiriwe
buri hehe
mu Burundi
ikibazo cya
kibazo si kindi ko batubwira ko mu Rwanda atabyamoko biriho iyo genocide basubira kuyibuka gute
urakoze bwana ahishakiye kuri uwo muntu wo mu Burundi wenda udasobanukiwe n'amateka yo mu Rwanda wamubwira iki
amateka yacu ya kera mbere y'umwaduko w'abakoloni abanyarwanda bari umuntu umwe abanyarwanda bakagira amatsinda bahuriramo bishingiye ku mibereho yabo ariko nyuma ayo twavugaga nk'ibyiciro byabo babarizwagamo bishingiye ku mibereho abakoloni bahageze babigira amoko biba abahutu batwa abatutsi barabatandukanya bagaragaza ko batandukanye mu mibereho mu mitekerereze mu mikorere ibintu byose twagize ibyago rero repubulika ya mbere yari yowe na Kayibanda aho kugira ngo igire icyo ikosora iraza irabishimangira igaragaza abanyarwanda ibyo byiciro ayo moko irayashimangira nk'abantu badahuje n'inkomoko badaturuka ahantu hamwe birakomeza bishinga imizi Habyarimana agiye ku butegetsi ntiyagira icyo akosora atera ikirenge mu cya Kayibanda ashimangira amacakubiri kugera ubwo byagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi icyiciro cyari cyarahawe ubwoko kwicwa abatutsi baricwa ariyo jenoside yakorewe abatutsi nyine ariko nk'uko twabivugaga nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ubu muri imyaka 29 nk'abanyarwanda twakoze urugendo tuva kuri iyo nkomoko badutwerereye idakwiriye twubaka ubunyarwanda kandi ntabwo ari ukubwubaka tubukuye mu kirere ni ubunyarwanda abantu bahoranye ni ubumwe abantu bahoranye ku buryo icyitwa amoko rwose twavuga yuko cyatsembereye ku kigero gishimishije mu Rwanda usibye aba bake bakiyibonamo bakibona nangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside ariko mu by'ukuri navuga yuko abanyarwanda ntabwo bakibona mu moko ariko kandi nanone ibi bigahabwa imbaraga n'umurongo uba watanzwe n'ubuyobozi bw'igihugu aho kera kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri kubona akazi kujya mu nshingano zinizwi ibyo byose babirebaga bakareba ubwoko bw'umuntu mbese kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri ubwoko hari igice kuvuga ngo umuntu ni umuhutu bikumvikana nk'ibintu bitanga amahirwe nk'ibintu bitanga ubuzima nk'ibintu bigukura mu rwego bikagushyira mu rwisumbuyeho bavuga umututsi bikavuga umuntu ukwiye kukandamizwa umuntu udafite uburenganzira ubwo ari bwo bwose ariko uyu munsi ibyo byararangiye nta mahirwe aya n'aya ashobora gutangwa n'ikintu icyo ari cyo cyose usibye ubushobozi bw'umuntu n'ibindi n'izindi ndangagaciro nziza abantu bashobora gushingiraho babona umuntu ashoboye.
Bwana Naftali Mukanya, turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, murebye imbere mugiranije na bimwe mu bibazo mwakomeje guhura nabyo nuko isi igenda ihinduka, imitekerereze y'abantu iragenda ihinduka. Ibibazo muvuga ko bishobora kuzabibaza cyangwa se mushobora kuzahura nabyo muri mu bihe biri imbere ni nk'ibihe mu byiteguye gute?
Murakoze. Ibibazo abantu bakwiye rimwe dufata ingamba ni uburyo bwo kurinda aba bana bavuka ihungabana, kunoza uburyo bwo kubafasha ababa bahuye naryo, ni uburyo bwo gukomeza kubungabunga no kurwanya jenoside n'igisa nayo icyo ari cyo cyose hirya no hino. Ni urebye ni ibyo by'ingenzi, ariko kandi no gukomeza gufatanya nk'abanyarwanda tukarwanya icyo ari cyo cyose cyadusubiza inyuma mu cyerekezo turimo cyo kubaka ubumwe bwacu twese.
Hari uwakubwiye ijwi rya Amerika mu makuru yacu duherutse gutambutsa ko kwibuka mu kivunga byagabanyije urugero rw'ikibazo cy'ihungabana, namwe muribuka niko mubibona?
Ngo kwibuka
mu kivunge bya bindi byakorwaga abantu bakibuka
ari benshi?
Yego.
Murakoze. Nibyo, uko abantu bibukira hamwe, kwibukira hamwe ni uguhana amaboko, ni uguhana imbaraga. Iyo wibuka abantu bawe ukabona abanyarwanda, abanyamahanga, abantu bari kumwe nawe baragushyigikiye, ni ibintu bifasha umutima wawe gutuza, bifasha umutima wawe kuruhuka, ku buryo uko muri kumwe n'abantu batandukanye uko babona hari n'ibimenyetso ushobora kugaragaza by'ihungabana, niko bashobora kugufasha hakiri kare. Niba umuntu abonye umuntu bari kumwe yatangiye gusetura, yatangiye kurira, akamuha amazi akamwegera, akamwegereza, akamuganiriza, akaba yanamutwara hirya gato y'aho igikorwa kibera, ibyo ni ibintu byose bifasha umuntu bikamwubaka, ku buryo nabyo bishobora kuba isoko cyangwa se intambwe yo kugabanuka kw'ihungabana.
Naftali ahishakiye nababwiye ko ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Ibuka urengera inyungu z'abarokotse. Wadufashaga gusubiza bimwe mu bibazo abakunzi b'ijwi rya Amerika n'abandi mwibazaga ahanini bireba ubuzima bw'abarokotse jenoside. Muri iki gihe havugwa bimwe mu bibazo bashobora kuba bahura nabyo birimo ubukene bukabije, indwara zidakira, ubumuga, kutagira amacumbi n'ibindi. Akaba yadufashe rero gusobanura bimwe muri ibyo bibazo bwana Naftali Ayishimiye. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Urakoze cyane. Nshimire namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mwarimu dukurikiye. Nshimire injeniyeri Cornelius wamfashije mu buhanga bw'ibyuma. na Nadia taha wamfashije kugiranya ikiganiro muri studio ya Karindwi. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.